copy, sporty. Maratoni magala manitobat kale wal dorgomani diran tarrafa fakkansati moe tarrafan kun nama dorgomi hedumbe kamu gurban kun ka gafto ko america kesa dorgomi figu ta dojiranu nam afurtani badda kes badani meumtate fuyu dorgomi dar kale tumal fakkatenna
kilometer afurtam ilama da maratoni da dorgomin ba yari fitore gari agaru bokkatu tureyu bokkaro be kesatti no bokkane yakata sala farragute ti bakanu na mutu chacha tureyu sato tikko na jala saatis na antena kayya detin dufne garu gari da ba inatti tolera injifachu kotis gamadera
mer mandura dorgomi gurdo bi yalalle tanan bi kesalle tanan esa dorgoma bate
lakki fiigicha lettiwiti yani biya ke satti si dorgomi cross country biya ra gandarra hana ra kaase mana barumsa ra kaase ba intermacha ture achirra se mo gara germany europe ke saba yetani deeme ni marathon ille inji fatte tanjira mo deeb se tan amma dum agubaratti gara canada do fi amma mo canada rani fiigicha ko tti fuu tanjira chu
canada yom dufte
canada tuma gara wagga to ko fiigya torba sadde ke sanjiram ricordille in qabu just normali saatin ko tokoduwa sadin an qaba half marathoni ega odorgommi baaje da america tiga odorgommi baaje ne terma nanno agala ma fi waywin ke sajara tiga america ke sa sanonduma baaje odorgommi baaje indi fatte racho
odorgommi kale tana saate agamit bot kilometra furtami la mantana saate agamit bot
saatin ko ba gari da jechun danda ko fa bukatu to record sin sa semu garin to re lama fi daqiqa soddo mi saddeetin to more lutti semu na dukubatu re kata sa wadorgo mi sa skachuan kan jedan nanno da to kongu ne kanan ji fatte atirratti lutti ko re kona dukube to re yu kana didi badman itna galchani ku te go da fi ba inatul fati to re ga saatin su du'ata u garu fi gicce sana anje fa ettu akale sa garu saati ko tingam manne saati ko kana mi tigaru ku te bawu ra banje faccu aye de tan
na meddu ta mobayetin sisimate jollen heddu bayetin sisimate kam rarget simanna sani sone
ba ye tan tigamada ke sumattu steti tete ko ke sa o manne jirata ni romo community ka se ummata kenya unduwa ilalate ba ye tan tigamada jalale san qabani supporti san gocha jirani qapso da fille kara hunda ba ye wal jajjabe sani ba ye wal jalatu ba ye naf bani gamadani ba ye to kichani san galate fadadu garu madubachu raf biyaman to ma jirano oromo community ka se unda ka se ba ye tmani sani galate fachu barbada ummani abate na ye gajira sigale ani semmo umarat ummata kenya biya ke satti darara ma jirulle isanis hilale kutebe ke sa bawu him barbanne kanal unduma sammu ko ke sa godake tan inje fatte
dorgommin dibi na tetu ko pau jurtu jirti
dorgommin adetti rede ko paje bamma quick city ku baratte ga wai maratoni sana won lutti ko na dise tengi serretti hono jatte acciratti na dar ma de ye ta ya dam mai ro kanatti iya Quebec City asuma Toronto state ke satte kan argamuchu
yomtun
I think nanno gisti kana ke sereya da guya sa hinka banne garu shure te mp ku
garum jito kolama tafe
nanno ma sana tafe
dorgomina te ko pau jirtam ta Quebec kitti ko pau jirta bada sargate dorgomika le rette
bada sargate re
ma bada famta bo
ega bada sa kumomna ti wanchan lenjira kashin lenjira komna saati ti homan je ga undu manu bada sa ni ro
wanta te fuan kisi bu fatargat ado sanjenu sa namga to ko dorgommi ado dorgomu jirtu sa namedu wal dorgomu jira badda kes dorgomu jirtani khara badde barbadani sa dabani sa saddeetin duba siyar gandar moruga
duga re
manta manta me
wa dorgommi kun ega asuma wost badde na chuni bosona ke vama on tentarara kan je damuratti gagge fami achike satti namonni darbani darbani abatu male wanta to kula farra milikita to kula farra godani tikani lala dem tu namon nachike sagalun dandani makena ningalu wanta mijacha mijatu isani fani afi wodorgommi sana namon hintumuramu kanje uratti yada de sani san wodorgommi kana fi kokke sani garu challenge gudda kaba fi gichatuni America ke satti namonni ba yene taxi dan makena dan yakatasa pacemaker ina gocha turani pikicha training gi afi lafa saati shani saati ja gocha ture chuma disi ke satti worri argama ninjiru amma achira kaase ton training yo jaddu fiicha kana rake tun qaba se fiicha sana tirma de yiron kade yo jaddu ana mo kam marau yiron marau akatasa ga karaduma lafan saati saddeeti walakkaa yeroon deemu lafti dorgommiin itti dhumuu fi karaa nani ba'u immoo garagara ta'ee ijoollota afuri wayii iskina faana akkuma kuhaaraa kan ta'aniif isaan fudhadheetan badee jechuudha karaa badee
jechuudha. Saati saddeet karaa yaatan?
Sa'a saddeeti gimaasha isaa yaa'u amma gara saatii shanii saatii jaha nagaadhuma deemne achi booda karaa biraarra deemne jechuudha karaa biraarra banne jechuudha.
Yoo akkanatti fiiddan kan cufa waliin gaafanne bannee jettanii wal gaafattanii?
Egaa otuma deemnu dhumarratti egaa akka milikkitaa waan tokko tokko lafarra kan godhan isa laalaa deemnaa yeroo deemnu akka tasaa yeroo deemne yeroo jennu milikkinni sun hin jiru namoonni karaarra dhaabbatanis hin jiranii. Achi amma dhuma gubbaarratti yeroo sa'a saddeeti walakkaa yeroo deemnu daandiitti hin deebina jennee yeroo deemnu yeroo dadhabnu bakka sanatti walitti wal argachuu hin dandeenye jechuudha.
Sa'aatii saddeet kophaa baddan?
Sa'a saddeetii walakkaa jechuudha.
Isaan nama gam?
Isaan nama afurii kan nafaana badan jechuudha kanan fuudhee bade jechuudha.
Akka fuutee baddeen? Akkamiin isaan argarree?
Dhuma gubbaarratti egaa helikoopteriidhaan bosona keessa nu barbaadanii nu argan jechuudha. Akka tasaa isaanii meeshaa bilbilaa waan tokko illee qaama isaanii irraa hin qabu turanii. Otoo isaan egaa nafaana baduu baatanii meeshaa qabaachuu baatanii anillee hin argamu tureeyyuu egaa karaadhuma isaaniitti kanan argame jechuudha.
Akkuma taatee nu nagaan galtan?
Achi egaa baay'ee dhukkubsadhee achi innaan deebi'u baay'ee tokkicha. Hayyuu hin dandeenye lutti koos baay'ee na miidhame fiigichatti nan deebi'a jedhee yaadne garuu biyya galee achi immoo fayyee maal jedheetan ammas deebi'e Ameerikaatti gaa dorgommoota jiranitti hirmaattee achi dhuma gubbaa irratti ba'ee qajeele jechuudha.
Hin badda hirmaachi.
Kanaan booda ammaa maal bannetti tiree.
Ayyalam tarfaasaa guddoo galateeffannaa hirmaachi hin bannuu jedha tarfaasaan dorgommii taan tulleef jabaadhe jenna sanii barkaan dorgommii taan ammoo jirtan keessumatti atileetota Itoophiyaa dorgommii biyya lamootan illee jajjabaadha jenna raadiyoo biyyoo sagantaa afaan Oromooti.